badlala iPoland wofika uTashrick Morris thesko bola wangena ngaphakathi eboxini yavalwa indlela wayihlaba ngasemva kuSales uSales wayisika la bola wayichenga wayiye kuRainers yedlula wasebenza ngasemva uBrandon uPeterson unozinti waKaizer Chiefs ikora kick esibini uTebuwo Mokoena sithi ndiyabetha yayi coast to coast ngoku ibhola ibiphethwe yiKaizer Chiefs behlasela kodwa yathathwa la bhola Tashrick Morris wakwazi ujikela emva kwayo udonga lokugqibela leKaizer Chiefs iphantse yabonzakalisa loo nto Tebuwo Mokoena